Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Kede Kabaruji Amen Fulfulde Altiner Noga e Jetti Lewru Outo Jena Yamde Sokidu Studio Tamani miden tawa ele Maison de la Presse do Bamako do njottinono do kabaruji du yumor way galo gagne kante won to boggi jamde to. On compétite vidino gouverneur o hanigri fikrato kidal to li yontere debbe non dow mo wonno ton o wiso lando jabbi so bami falla ye julamo jawa yalla hono o hanigri fikrato kanko sidi mohammed agisra so ko wonno ton ko holliti wattu joni o kambe gubeno turtod azawat debbe pamri ton bale société civile ngonde to kidal to debbe kolliti wiide gol o jahol nafi sanne sabide wattu joni be kolliti on himmeji mabbe di ngordi ton de golobe bankeji gombe leleedi meddi di tiagal ko binobe puddano murtere mabbe de anda ka fuddo haadi altinere nyaloma hande holli ta wede wattu jono be jeltiti le de do murtere fi gol basketi robe re hitane 2017 leedi Nigeria ndi hebi galu sabi de be pi Senegal Kenya be gatti dum baddi chapande jeegom e jeebe kebe baddi chapande nay e jetti di wonno sembe kabaruji dimi jogini on do betande di bismillah modon e hedade no la mo hani refitrato kidal tole yonter jabbe non de kanko gouverneur o yehi o waddi tan balde tati kanko noddirtedo Mohamed Ag Isra so wattu jono jotutu so bami falla ye julama no la mo hani refitrato no mo hollitri wido o wi hi du dum won wakande mi noddinomo do studio tamane donde o wi gubnodi tottod aza wadde wala futi da laji ko kolli do hen nyalawmo hande o kede mo ko mo sifi do hen do fotti tango Mohamedou Samaseku
sikita ke fende wotre hebgul lawul gol do dawul sabon dabre jidi mi e gubal sima kanyi halna nembe identifide yalla wifagul lamu nder region kidal ona newo denno min kawri do gede kande kunchane da hore nder wifagul lamu o wilti ma sanne tekari wide gubal sima ngal yedda tafi ngul do wifagul denno wat jun o ko heddi gollede yumin denta kunchane hore hejo golle ngul min kulitata ministere humani de hagitere lamu so hadi an mintan kay chagal julle layande don e don mi rutoto to kidal tun ka yimbe le hebena tun kanbe dentinede e golleji di huyi sanne dun tekari wide gubbe sima e platform senyini dalgul basi yela am ngul do yopugul basi o sakitro hetugul jam denno yumin dala yudo do gube de juttina tutundiral hakilaji di be puddi di
bale société civile ngonde tokkidal tode be kollitiide be beltikile o do golle sanne be landini no be kan jabbitirade gouverneur o do e tawede fu be bi won himmeji mabbe kande huntine ton hore kanko noddirte Attayoub Ag Intalla kanko lami de do bale hollitiide wotto jono jewte yalla hono gede de fu kan fondire tokkidal to kede mako mo sifi do hen do fotti tango Ousmane Niali Boudi
yidon kawrital fa himbe joddo kalda yalla gollan hebe fuede wono manda kawrital ngal himbe genedi kolliti kadjaado laamu o won himmeji mube be kolliti gouverneur fonda himbe fu pato burna fay goto o lato kadjaado laamu o les régions o himbe région o fu latno mo goto suka be rewbe kidal kolliti mo woni himmeji mube paminima golleji de jidi ngade o tinno walla suka be kanye rewbe le ko wari do dum o hollitaamo mo han daranaade fa diralodo hakuno lenyi di tidal goddo ka fu hebaaka bido mila himbe genedi fu ana cey sanne wirfitago laamu o les régions kidal o le halaji do hali ko kemi famude don kanko kadjaado laamu o wolliti wiide caggal judde layo o wirfitoto
se krabu so ngabbi do be mala me ande gal o rombayel ni turton mi jojju modon non noddi mi do dido numeroji didi kalon ko jiddo chapande jiddi joy chapande jitte nay sappo go chapande jiddi joy chapande jitte nay sappo didi sappo didi Valde tabital pula ko wonde leleedi meden di wattu jono be kolli metti mabbe bonandaaji ngattede fewde e droobe wonbe lesa haleedi meden di nokkule do gubbe turtod azawadde joggi wattu jono be kolli tiwde do gubbe ana kaani jewde pedo hen dabareji tabi de wattu jono sa dewi fulbe lan gombe tombe ala joggi ton tid alaaji mawdi non kanko Abdoulaye Aziz Diallo lamido fedde tabital pula ko do hollitiri wiide kede mo ko mo sifi do hen do fotti tango Mohamedou Samaseku
majisi entièrement d'accord avec
kilo jati e de ko be kuliti bangal aybinalidi wono bi minni gube koptaji den akewi ka dum fufu e tawede siki wala min darna o do kabar dabar minen lam o e kaja lam o na gondi wadde to tondral hakillaji tagal julde laya o ngadan ma kawrtal to tumbutu tun ngal e mudun ngaran gouverneur en region tumbutu e tawdeni hore be lamu jakndeji amir en gure bale en e kanya gube gonde der simamal platform min denta wadde to tondral hakillaji dum o do tidalla sambino mo rafndena mo oodo der nokku o cefe cefe ngoni ngujjetede usuruji dum wajambida do yimbele on dum e bandum dawrata fi dawralla hakunde jamare de denno yila am der ngal do kawrital yu feddende hawra hen yelati allah jidi ana ande yelati reji kultuji dum derol ngodama no landine sifatal ku kawrala do jogola nokuji gaydi wajambita dum yo mafuf tabodi do seraji di anyam mun omete to tumututun
ke la resolution de ce qu'on va décider à tambo
gubernur surrad azawade be koli tiwide wattu jono fa jam e deejere hemtelle o do nokku wajibi sina gede de fundentina ton bawde muudo en kanko lamido pellal no dirtengal sema wombe leleedi meden di be mbile ko warata ko kawrtal mangal an hani wade to tumbuto gube murtude ngatteli hen kanya gouvernement o fa yotto yo bale hala nane en e jalle ni gondi leleedi meden di kedam kanko no dirtet ibrahim uldu sidati o ko mo sifi do hen do faccitango mohammedou samaseku
gure kewde won durbe kultibe wiide duuti laaji der nokuuji yoga nokuuji hono gundam koy guna foyta e ber yo site laaji kewdi non ko buri fuf saftude e dido te laaji yo ku jalini fulbe gonbe tonbe na kadde hinade golleji mon margal kala jiddu hinade dun be wajambina yo jomu yoba usuru ma jomu yubbe udnyaaji temdere ma yubbe dun gay yoga so ni jomu wada dun dun no yanko woni hen ko buri fuf torude ido jalini di yo aybinali e be njottita jon en galle yeso kureji mu en fuf hono burtude kadle jomu ma nabude mo sembe hono bandu en denno yo bonantaaji ciattudi be gondi ton sifa metti ana wondi hewtude nokku o wona tan der odo nokku yo der gurmarndi fuf e nokkuji goddi leedi malindi denno kamar dum min dawri yidude e gubal sivangal yalla e be pabo min huntande hore di do se laaji di
nous pouvons nous donner la main pour que ça s'arrête
gollobe bankeji wombe leleedi meedin di ko mbinobe ngarambe puddo murtere mabbe de anda ko fuddo haadi nyaloma handobe njaltiti le hen kanko goto lami deedo gube o hoditi wiide wattu jonobe jayal hono jamarnde hani wadirde juldinde fa feewa so bami fa juldinde julaama so ninne dama bo wirfintinaka e golle muudo tabe ngaran fu jukkitaade deedo murtere kedemo kanko no dirtede ahmadou ba o kanko no secrétaire général administratif le fedde de no dirtina befnde ko mo sifi do hen
wono ni darnde yopude golle seese min papiti dum ta min do man falla yebeto nyande la yebeti min joppan derol kollo min joppitan golle seese be nedda mi toni kollo nc joppita do golle mudo so bamtay golle so bamtay golle fur altinere warto wonde inshallah min joppan derol kollo min joppan golle seese sabu no yopirani toni jokka gollo be fur diwa sabi ko yopira ko jaa dalila wala mudo joppiti mo golle kammeri kan wonko o landi sendigane golle mudo landade hunde nyaagade hunde yalla na hebane gollo be fur se yoppita ma kamera wadi do huddo ni sendika wala sendika wala doni gollobe mali beta furdo mere jodi ay do wadi tan bi se altinere bete min jokkitan golle laamu noddani dundu kinan kala ko laamu noddani comité de code min kebe an selli ni de mille do e do altinere warto wona le wara danyan ko laati inshallah sabu do gonga min goni jeydo gonga ka fu de mille yona ko hula hunde fu ka hande laamu wala dun ni wadi dum fur kile didi banka na ja resun hana
holitinde wiide dum woni yimbe lo gollobe kabaru controle en wombe leleedi meden di wiyama le yontere jabbinonde be ngadi no botu mabbe do bomo ko do le o do botte be gonde jewtaade no kabaru jawlele laamo wori fa yotto yo jaagoji forbaaji di no gorri leleedi meden di de botto wadano le yimbe le chapande chapande ngari so kawris do bomo ko do be gonde to tindirdo hen hakkilaaji kede mo kanko no dirte Mohammed Ali ak Ibrahim yo kanko no ministre communido kabaru usine ngaji leleedi meden di ko mo sifi do hen do faccitaango Mohammedou Samaseku.
Nous sommes en train de d'opérer
de gondi yawtade ko heewi bangal keba furbade denno yo sifa hurgol ner odo kabaru o fedde inspecteur en contrôleur en kanyi yimbe re ko ndibe dugube jabbi landinde ngal do kawratal kambe kinibe ngoldo yawtagol ngoni dunno darni kabaru mudun do buri fuf kanko directeur budget o kanyi directeur service jidi denno min beli hore hawrintinde be do yimbe re dunke en ande kabaru hurgol yawtagol kebe denno min beli wiide dum lato sababu min bawana sanne ngoldo yawtagol der leedi mendi onni ngollu wurri e der leede yumaade jabuuji kassindinaadi di dawdude labal der kebe furbaade de dawdude dunno no jogala mudum no wawata hebdu lawol bangal am sadaaji furbaadi e kanyi imaade hewtagol nafa de bibbe leedi malindi dunti
popis bien sûr du peuple du Mali
fiugol basket roobe le hitane 2017 Kenya Nigeria fi leedi Senegal di be kollitiwde be ngatti baddi chapande jeegom e joy Senegal hebi baddi chapande nay e jitti micciti den wiide Mali kanyu lati tata balle hen be kollitiwde Mali fihi Mozambique watti do baddi chapande jiddi e joy Mozambique watti baddi chapande joy e didi
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani. Thank you.
sakirabe ndurnire jeller on ne kire dujuto en puddirande lamu sigaso do be kollitide kawrtal fudditon jowingal do kabaru cialal ko yata yimbele chapande nayo kumibe kabaru dogotor yakko e lamibe ekol ngaji gondi tonde yimbele dina ko be kanyen gonde wadde gal do kawrtal to yoro soto le majjum e be gonde yeltinde hiddati faabe yoto yelo no haddu gorbi roobe han yoppi retto kanyen ko suga roobe ngatite dewle ile jone fayotto bonondaji e ko nande mo lanni o do golle fedde o en sinde no betta azir se wuruta ngardam faado kuli korodo do kolitiwde cogguddo ni fayetto yo jaare en dije kaaje bammi tetton ko mahirte garuji ko be biidu be diki ko wonno so tetton buyna tati fu dum yeyfa uyna jeegom nyalawma hande no be kolitiwi dum on jaare en dije gonno so tetton uyna ne yottade uyna jeegom nyalawma hande do so tetton fa uyna sappo e tati cfa kambe di top jaare en dije gonbe tombe mi wala fu ko lati sababu sona ko mayo go nati ko dum wol so dido tida laaji keba se grab do katte nyalawma hande kabaruji meden di juto sanne hedade hejju jamen ka fa hande kedde hedade honno andirdo no do e seeda yutre meden de ana wodi wassalam